hachimsafi.com.
Shana mpenda mnanfokea Amtaka tanyo enai mnani pondea Na vile mtupendi lonelewa Utasikia waendani wali na picha mnashea Sawa mikinga na kweli hilo sijapinga Tatizo mkipenda napenda na ingia mazima Tafanya dekinga na tena yonisha penda Seme ni msemavyo sugopi tena naringa Ae, kesho na patae Tapenda kesho na patae Ae, kesho na patae Patae, patae Tapenda kesho na patae Afadhali amani naipata kwako naipata kwako staki shari baby staki shari ukomvi na ndugu zako baby sina kona 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 kidogo changu changu chako penzi limeshona na bado 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 mtaisoma Wasopenda mimiwe wako mungu na waona Sawa mikinga na kweli hilo sijapinga Tatizo nkipenda napenda na ingia mazima Tafanya dekinga na tena nonisha penda Seme ni msemavyo sugopi tena naringa Ae kesho na patae Tapenda kesho na patae Kesho na patae
Patae, patae
Tapenda kesho na patae
Tapenda kesho na badai.